dia tu kia koe. Me mea koe tau mamatua, na kai ni moa i ngā lea wa koe. Pipiki ki he pō, vivi uni poke mai leke he uhi.
Yeah.